Yeah.
Yoga on the bed.
Nitaleta wezi uongo siwezi, arobaini umesha kama tabastina mwendo wa taratibu kama jongo. Oh baby, unankosha sina zaidi la kusema. Na kama kunipenda uzidishe, zidishe, na tulivyo wabadi tuwatishe, tishe. Milaza kwenu nifuatishe, fuati, fuatishe. Uchumba unoge mkwalalishe, lishe. Kwa kulo na doto, ningekuchagua wema.